obuyinza era wakitiibwa ono mube ekitalo ennyo tewali yamwekana tebamutiisatiisa ono tebamukangakanga yamanyi yamagenda gange era n'amadda watakuwamba kumusude kuraba wewe mu watakuwa nyombo mukoye na ye mube kitaro Yesu teba mutisa tisa wawo Yesu
na mimi bakuyita bakuyita nata yogero kope ba musota na ye Yesu ono wetwa kisa donna basinga
tutte kuna murondo ye wakuru
buli
muzi ya nechi denga tutte mu butoko vubwe